Minister w'ebyabavubuka emizannyo n'ebitone mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga asoomoozezza abavubuka mu ggwanga okukomya okwenyigira mu mirimu egityoboola obutonde bw'ensi. Oweekitiibwa Robert Sserwanga asinzidde wano mu Bulange Mmengo abadde aggalawo omusomo ogw'abavubuka ogukwata ku butonde bw'ensi. Ate Oweekitiibwa Jettimabye Mmanje Nkalubo nga ye minisita wa Kabaka avunaanyizibwa ku bulungi bw'ensi, obutonde bw'ensi n'amazzi, asabye gavumenti okukangavvula ababeefuniridde ku kusaanyaawo ebibira.